mola kanipa go, kanipa kifua, fire to moto, manasha unjapo, he karata upao, pole pole bamba steke mtoto. Yeah, yeah. Everyone thank your God is ote balaka lata, akanoe tumari yo, na washwa washwa, kama kila kila niko chiti mapito, chawa chawa cha. Penda kusema I'm sorry, siku daita la kalata. Say will you marry me? Yeah, yeah. Will you marry me? Marry me. Kwanza cheke, na emoji lo no, haukutoshi msopwete. Mwema ama video, palito haga upweke. Tona kupachika veo, nona kuvisha peteo. Kukumusege basi utani uwavwani, uzito mzani kunisusia nyama. Ila sisi wanaumevwani, tutafika mbinguni tumbekia goji. Zote balaka lata, hakanoe tumario na washwa washwa. Kama kila kila niko titi mapito, chawa chawa chawa. Tena kusema I'm sorry, siku dai.